Esula eyokubiri. Naye kino nakimalirira mwoyo gwange obutajja nate na nnaku gye muli, kubanga nze bwe mba nakuwaza, kale ansanyusa y'ani wabula oyo nze gwe nnakuwaza. Naye ekyo nakiwandiika bwe ndijja abo baleme okunnakuwaza abagwanira okunsanyusa, kubanga neesiga mmwe mwenna, ng'essanyu lyange lye lyammwe mwenna. Kubanga mu kubonaabona okungi n'okuluma omutima ndabawandiikira n'amaziga amangi, si lwakuba nakuwaza, naye mutegeere okwagala kw'ennina erimmwe bwe kuli okungi ennyo. Naye omuntu bw'aba annakuwazizza, aba tannakuwazizza nze wabula mmwe mwenna, so si mwenna nneme okuzitowa ennyo. Kunaamumala ali bw'atyo okubonerezebwa okwo okw'abangi, kyekivudde kibagwanira mmwe okumusonyiwa obusonyi n'okumusanyusa, afaanana bw'atyo mpozi aleme okumirwa ennaku ze nga ziyinza obungi. Kyenva mbeegayirira okunyweza okwagala eri oyo, kubanga era kyenava mpandiika ndyoke ntegeera okukemebwa kwammwe obanga muwulira mu bigambo byonna. Naye gwe musonyiwa ekigambo, nange musonyiwa, kubanga nange kye nsonyiye obanga nsonyiye nkisonyiye ku lwammwe mu maaso ga Kristo. Setaani alemenga kutwekulumbalizaako, kubanga tetuli ng'abatategeera nkweze. Naye bwe najja mu ttulowa olw'enjiri ya Kristo era oluggi bwe lwanzigulirwawo mu Mukama waffe, saalaba kuwumula mu mwoyo gwange olw'obutasanga Tito muganda wange, naye ne mbasiibula ne ŋŋenda mu Makedoni. Naye Katonda yeebazibwe atutwala bulijjo ng'abawangula mu Kristo, n'atubikkuza evvumbe ly'okumutegeera ye mu buli kifo, kubanga tuli vvumbe eddungi erya Kristo eri Katonda mu abo abalokoka ne mu abo ababula. Eri abo ababula tuli vvumbe eriva mu kufa erireeta okufa, naye eri bali tuli vvumbe eriva mu bulamu erireeta obulamu. Era ebyani abiyinza? Kubanga tetuli nga bali abasinga obungi abatabanguzi b'ekigambo kya Katonda, naye olw'amazima, naye olwa Katonda, mu maaso ga Katonda, bwe tutyo bwe twogera mu Kristo.